karangana i ngā hunga taketake o te ao, e ngā kou ne ana ki te mahi kiriata, kia huitahi, kia kōrerotahi i ngā take nui o matau ao mahi. Nō reira, hai te toru karaka wā pōpō, ti matai te me kaupapa i te whakatau. I reira mātau ka noho tahi ki te āta wānanga i ngā mahi kiriata o te tau kua pahure.